This is Kevin Obidi for African Hotspots, reporting live from Lusaka. What's your name, sir?
Name's Mwila.
You seem to be oozing with Zambian flavor. Tell us what that is like.
Well, Zambia's pretty much like any other African country. But Zambia's more... How can I put this? Can I just put it all in a song?
Wow. Recovery. Wow.
XYZ Entertainment.
Wow. Hishina di aparezi ni muida. Wow. Bajofi wanji tafini jizo. Wow. Matero daisho tapo muriashi. Wow. Dombera bashana pazedi. Wow. Kumyo sutu wali chindika kabwari. Wow. Mikusu shiga shine shitukusha. Wow. Kapinta na maveji tafiburo. Wow. Mapiza na mapega fia mtengo. Wow. Tuwali wina po Afrika kapu kumyesu. Wow. Tikombe chiria chari po kumyesu. Wow. Charipo mukapa tikumyesu wamf. But we tumwena motu kachipoka wamf. Vipi kumyesu musungu. Eshi nafye kuishima ni grai. Hello kumyesu teru mundo rwimbo. Rwari po kapo rwari lira. Kumyesu tuwari chindika Jehova wamf. Kabumba wezu tula mutina wamf. Kuwembe koke tula vembo kati wamf. Palasi no kuposa kwepe pwati wamf. Zesko kumyesu emalite wamf. Eba kontorole fya malaiti wamfu. Bakari kukwasha no kushimia wamfu. Bati bakari pasana kukushimia wamfu. Mango kumyesu wema hapo wamfu. Yani tusabafye kurukungu wamfu. Sopo ya kuwashira ni safu. Pasande na ukaka kapafu. Keke emfyashu wezibonzi. Kufikonga fya matiba wa Mzambia. Ratsa, rwimbo, futi na buju. Uwaimba, mupoizu wapakona wamfu. Kumwesu Sydney, vamu ita studio. Nani Victor, ni Vic Malo wamf. Nani David, ni Devi. Nani Precious, atipure. Kumyesu Christmas, kudia rice wamf. Rice yankoko na potato wamf. Wala sapo kiti ya new wamf. Ama fireworks, tayabulwa wamf. Ife bus na butu ni sparky. Bus driver, taku watapwe laki. Kanshita kuli kukola, nishivai katia. Haria na passengers, nishifia pena. Kumyesu knock knock, ni odini wamf. Hello, welcome, ni karibu wamf. Kumyesu sampo waita dionko. Hukudia mabo kono tifoko. Kuno XYZ, ema kari wamf. Ichikubi tachirira tawariko wamf. Hafunika emu ine wakarindula. Heo panga new veje ni karindula. B1 na shupo na masikrit. Rico, heo pangire na beat wamf. Kanti una pesha na mavoko wamf. Bari bobi nshara ndepona sana wamf. Ha ha ha.
Now. XYZ Entertainment.
Wow.